millions, millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions, millions of guys on earth. Wanna tell any chance ya kuku with a wife. But only last king gonna treat you right.
Usipoteze muda kujiumiza kumilisha nikupenda we. Usipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda we. Olivia, baby stop.
Toroshe kwenye kazi, Jumanne nikupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko wazi. Propose Thursday, iwe mbele paparazzi. Friday, kina waka iko wazi. Jumamosi jambiani tuko zanzi. Jumapili bado tuko ganzi.
Usipoteze muda kujiumiza kumrithisha nikupenda we. Olivia, sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri nikupenda.